Sondele mina nawe sithethe khona manje namdidi ngoventa phela ngalese kwaphela ngokundisele oningedwa yeye sakubela nasiba ncinci khawusondele mina nawe sithethe khona manje namdidi ngoventa phela ngalese kwaphela ngokundisele oningedwa
Ngaseluya phela uthando zoziswa Kona ubuhlungu
Ubuhlungu
Kodwa ngithembise inkululeko nokuphumula Uyobayeka bafana Uyobayeka bafana Ngaseluya phela uthando zoziswa Kona ubuhlungu
Ubuhlungu
Ngithembise inkululeko nokuphumula Uyobayeka bafana